balaba nabalabe bange nababalaba ye yatonda byonna yabifuga kabubobulamu yabupima yalukeseza ne buno kubasimye mbeera omulamu mukama onkumye nnyo mukama na luno lukedde olunaku lubenga lwadde mbeera mula
Nyambalo musaibwa Yesu kubalwazi